Exodus 17 verse 1. Ibandla lonke labantwana baka-Israyeli lasuka ehlane laseSini, bahamba ngamabanga njengesiyalo sikaJehova. Bamisa eRefidim, kwakungekho manzi ukuba abantu baphuze. Verse 2. Ngalokho abantu baphikisana noMose bathi, "Siphe amanzi siphuze." UMose wathi kubo, "Yini ukuba niphikisane nami na? Nimlingelani uJehova na?" Verse 3. Abantu bomela khona amanzi, abantu bakhonona ngoMose bathi, "Usikhuphulele neGibhithe ukuba usibulale, thina nabantwana bethu nezinkomo zethu ngokoma na?" Verse 4. UMose wayesekhala kuJehova ethi, "Ngiza kwenze njani kulaba bantu na? Sekukancane ukuba bangikhandi ngamatshe." Verse 5. UJehova wathi kuMose, "Dlulela phambi kwabantu, uthathe amalunga wa-Israyeli nenduku yakho owashaya ngayo umfula, yiphathe ngesandla sakho uhambe." Verse 6. "Bheka, ngiya kuma phambi kwakho edwaleni laseHorebe, uzakushaya itshe kuphume amanzi kulo, abantu baphuze." Wenze njalo uMose emehlweni amalunga akwa-Israyeli. Verse 7. Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iMasa neMeriba ngenxa yokuphikisana kwabantwana ba-Israyeli nangokuba bemlinga uJehova bethi, "Ukhona yini uJehova phakathi kwethu noma qha?" Verse 8. Kwase kufika u-Amalek walwa no-Israyeli eRefidimi. Verse 9. UMose wathi kuJoshua, "Sikhethela amadoda uphume ule no-Amalek. Kusasa ngizakuma esiqongweni sentaba, induku kaNkulunkulu isesandleni sami." Verse 10. UJoshua wenze njalo njengalokho uMose eshilo kuye. Walwa no-Amalek. OMose no-Aaron noHure bakhuphukela esiqongweni sentaba. Verse 11. Kwathi uMose esephakamisile isandla sakhe, u-Israyeli wahlula, kepha nxa esehlisa u-Amalek wahlula. Verse 12. Kodwa izandla zikaMose zaba nzima, bathatha itshe walibeka phambi kwakhe wahlala kulo. O-Aaron noHure basekela izandla zakhe, omunye ngalapha, omunye ngalapha. Zase zihlala ziqinile izandla zakhe laze lashona ilanga. Verse 13. UJoshua amchitha u-Amalek nabantu bakhe ngosiko lwenkemba. Verse 14. UJehova wathi kuMose, "Kulobe lokhu kube isikhumbuzo encwadini, ukubeka ezindlebeni zikaJoshua ukuthi ngiza kuqothula ukukhunjulwa kuka-Amalek phansi kwezulu." Verse 15. UMose walakhe i-altare waliqamba igama lokuthi iJehova Nisi. Verse 16. Wathi, "Isandla singasesihlalweni sobukhosi kaJehova sokuthi uJehova uyakulwa no-Amalek izizukulwane ngezizukulwane."